Jua linang'ara leo.
The sun is bright today.
Familia ina furaha.
The family is happy.
Wanakwenda pwani.
They go to the beach.
Ni nzuri sana.
It is very beautiful.
Wanaijenga sanduku la mchanga.
They build a sandcastle.
Wanacheza kwenye maji.
They play in the water.
Watoto wana furaha.
The kids have fun.
Wanakula ice cream.
They eat ice cream.
Wanaona mabonde mengi.
They see many shells.
Ni wakati wa kwenda nyumbani.
It is time to go home.
Watakuja hivi karibuni.
They will come back soon.
Walikuwa na wakati mzuri.
They had a great time.
Watu wengi wanafurahia kutazama vipindi vya televisheni.
Many people enjoy watching TV shows.
Kuna vichekesho, maigizo na filamu za hati.
There are comedies, dramas, and documentaries.
Watu wengi wanapenda vichekesho zaidi.
Many people like comedies the most.
Marafiki ni kipindi maarufu cha ucheshi.
Friends is a famous comedy show.
Watu wanapenda kipindi hiki kwa sababu ya ucheshi wake.
People love this show for its humor.
Onyesho nyingine maarufu ni Game of Thrones.
Another popular show is Game of Thrones.
Hii ni tamthilia ya kufikirika.
This show is a fantasy drama.
Mashabiki wengi wanapenda hadithi za kusisimua.
Many fans enjoy the exciting stories.
Michezo ya tv yanaweza kuleta watu pamoja.
TV shows can bring people together.
Wanazungumza kuhusu wakati wao wapendao.
They talk about their favorite moments.
Baadhi ya maonyesho hutufanya tucheke na kufikiri.
Some shows make us laugh and think.
Mwishowe, tunaumbuka haya maonyesho.
In the end, we remember these shows.
Mikutano ya tv yanaweza kutia moyo na kutuunganisha.
TV shows can inspire and connect us.
Tunapenda kuangalia pamoja na familia na marafiki.
We love to watch them with family and friends.
Nimekuwa nikipenda kwenda kwenye safari ya kupakisha.
I always wanted to go on a backpacking adventure.
Baada ya kuokoa pesa kwa mwaka mmoja, hatimaye nimenunua tiketi zangu.
After saving money for a year, I finally booked my tickets.
Nilitembelea Ufaransa, Uhispania na Italia wakati wa safari yangu.
I visited France, Spain, and Italy during my trip.
Kila nchi ilikuwa na utamaduni wake na chakula.
Each country had its own culture and food.
Nimefurahia kujaribu vyakula vipya na kukutana na watu wa kitongoji.
I enjoyed trying new foods and meeting local people.
Moja ya bora ilikuwa kuangalia jua likizama.
One of the best moments was watching the sunset.
Kusafiri peke yangu kulifanya nijisikie huru na furaha.
Traveling alone made me feel free and happy.
Nilikutana na watu wengi wa kuvutia kutoka duniani kote.
I met many interesting people from around the world.
Nilijifunza kuhusu mila na lugha mbalimbali.
I learned about different traditions and languages.
Mahali langu pendwa lilikuwa ufukwe mdogo nchini Uhispania.
My favorite place was a small beach in Spain.
Ilikuwa ni uzoefu wa kushangaza ambao sitawahi kusahau.
It was an amazing experience that I will never forget.
Natumaini nitaenda kupanda tena katika siku za usoni.
I hope to go backpacking again in the future.
Usiku wa leo ni usiku wa kusisimua kwa mashabiki wa hockey.
Tonight is an exciting night for hockey fans.
Buffalo Sabres wanakabiliwa na Carolina Hurricanes.
The Buffalo Sabres are facing the Carolina Hurricanes.
Mikakati yote wawili wamefanya kazi kwa bidii kujiandaa kwa mchezo huu.
Both teams have worked hard to prepare for this match.
Mashabiki wana furaha ya kuwaona wachezaji wao wapendwa wakifanya kazi.
Fans are excited to see their favorite players in action.
Ujuzi zao na timu utawekewa kwenye mtihani.
Their skills and teamwork will be put to the test.
Nishati katika uwanja itakuwa ya umeme.
The energy in the arena will be electric.
Timu zote zina wafuasi wenye shauku wakisherehekea kwa sauti.
Both teams have passionate supporters cheering loudly.
Kama mchezo unavyoendelea, matarajio ya ukali yanatarajiwa.
As the game progresses, moments of brilliance are expected.
Sabres watajiri kwa wachezaji wao nyota kuongoza njia.
The Sabres will rely on their star players to lead the way.
Shau hutazama unakuwa unapokea wakati puck inanguka kwa uso wa kwanza.
The excitement builds as the puck drops for the first face-off.
Kila mtu anasubiri usiku wa michezo usiosahaulika.
Everyone is looking forward to an unforgettable game night.
Finali ya Copa Libertadores ni moja ya michezo inayotarajiwa zaidi katika soka la Amerika Kusini.
The Copa Libertadores final is one of the most anticipated matches in South American football.
Mwaka huu, timu mbili za nguvu zimefika finali, River Plate na Flamengo.
This year, two formidable teams have reached the final, River Plate and Flamengo.
Timu zote mbili zimeonyesha ustadi wa kipekee na uwezo wa kimkakati katika mashindano.
Both teams have demonstrated exceptional skill and strategic prowess throughout the tournament.
River Plate inategemea ulinzi imara na mashambulizi ya haraka.
River Plate relies on a solid defense and quick counterattacks.
Flamengo, kwa upande mwingine, unajulikana kwa mashambulizi yake ya kushambulia na michezo yake ya nguvu.
Flamengo, on the other hand, is known for its aggressive offense and dynamic play.
Wakati timu zinaandaa kwa mchezo, mvutano unajaza hewa katika uwanja wa Iva.
As the teams prepare for kickoff, tension fills the air in the stadium.
Mashabiki kutoka klabu zote mbili wanajaza viti, wakipunga bendera na kuimba nyimbo.
Fans from both clubs fill the stands, waving flags and chanting songs.
Referee anapitia saa yake, tayari kuanza mechi.
The referee checks his watch, ready to start the match.
Wakati filimbi inapiga, umati unayuka kwa shangwe, ikionyesha mwanzo wa mgongano wa kusisimua.
As the whistle blows, the crowd erupts into cheers, marking the beginning of an exhilarating clash.
Mikakati inayotumiwa na viongozi wote wawili itaathiri matokeo kwa kiasi kikubwa.
The strategies employed by both managers will greatly influence the outcome.
Kadri upigaji wa mwisho unakaribia, kila mtu anahisi uzito wa wakati.
As the final whistle approaches, everyone senses the gravity of the moment.
Mechi hii si tu mchezo, ni sherehe ya shauku na michezo.
This match is not just a game, it is a celebration of passion and sportsmanship.
Katika kutafuta siku zijazo endelevu, uvumbuzi wa nishati mbadala unatokea kama muhimu.
In the quest for a sustainable future, renewable energy innovations emerge as paramount.
Toka ya nguvu ya jua hadi turbine za upepo, upeo wa chaguzi umetofautiana lakini umeunganishwa.
From solar power to wind turbines, the spectrum of options is diverse yet interconnected.
Innovations kama vile seli za photovoltaic zinatumia nguvu ya jua kwa ufanisi wa kushangaza.
Innovations such as photovoltaic cells harness the sun's energy with impressive efficiency.
Kuenda kwenye vyanzo vya nishati mbadala kunahitaji uwekezaji mkubwa na msaada wa umma.
Transitioning to renewable sources requires significant investment and public support.
Teknolojia inayojitokeza, kama vile mifumo ya uhifadhi nishati, ina jukumu muhimu katika huu maendeleo.
Emerging technologies, such as energy storage systems, play a crucial role in this evolution.
Zaidi, maendeleo katika teknolojia ya nishati ya upepo yanahakikishia kupunguza hewa ya kaboni.
Additionally, advancements in wind energy technology promise a reduction in carbon emissions.
Juhudi za ulimwengu kupambana na mabadiliko ya tabianchi zinahitaji ubunifu ambao ni endelevu na mzuri.
Global efforts to combat climate change necessitate innovations that are both sustainable and efficient.
Hatimaye, muunganiko wa mbinu bunifu utatoa njia kuelekea ulimwengu wa kijani.
Ultimately, the fusion of innovative techniques will pave the way for a greener world.
Tunapofanya matumizi ya maendeleo haya, matokeo kwa mitandao ya nishati ni makubwa.
As we harness these advancements, the implications for energy networks are profound.
Katika hitimisho, maendeleo ya nishati ya kurekebishwa si juhudi ya kisayansi tu bali ni lazima kwa jamii.
In conclusion, the evolution of renewable energy is not merely a scientific endeavor but a societal imperative.